Ngā mana nui o Aotearoa me te Waipounamu, nau mai piki mai ki ngā kohi ngā kōrero kei te kōtihi o te haora, na te pūtea tautoko a te māngai pāho. E kō manoa ake nei. Kua whakahau a reipa i a rātou anō, whai muri i te whakamana o te kāwanatanga hau. Hei tai tuara ki te whakahē ki te tohi anō hoki, ki a rātou mahi mō ngā tau e toru kei mua i te aroaro. E mihi ana te minita whanaketanga Māori o mua ki te minita hau, e kawe ana ngā take i te tari o te puni kōkiri. Ā ka mutu tātau ki ngā kōrero hākina kino te wā. Kua whakahau a reipa i a rātou anō, whai muri i te whakamana o te kāwanatanga hau, hei tai tuara ki te whakahē ki te tohi anō hoki, ki a rātou mahi mō ngā tau e toru kei mua i te aroaro. Koia te kōrero a te mema pāre mata o reipa a Willow Jean Prime ki tō mātou karere tōranga pū a Claudette Howiti. Hei tā Prime, kua tū ia hei kai kōrero i ngā take tamariki, ā ki te tohi ki te tau patupatu, pau tekaha ki a Nāhinara, act me Aotearoa tuatahi.
Te nuinga o mātou i roto i te cabinet i tērā tau, nō reira kei konei ngā pūkenga me te hiahia ki te mahi kaha, tūkaha mō tātou katoa, mō tātou te iwi Māori, mō ngā kaupapa Māori, e kite nei tātou, e rongo nei tātou i ngā kōrero o te kāwanatanga hau. Nō reira e tino harikoana hau, kei konei a hau ki te mahi i tērā mahi.
Ko Willow Jean Prime tēnā. E mihi ana te minita whanaketanga Māori o mua ki te minita hau e haumai ana ki te tari o te puni kōkiri. Koia ngā kōrero a te minita whanaketanga o mua a Willie Jackson. I te whakamana ia tamapōtaka o Nāhinara, hei minita hau mo te puni kōkiri, mo whānau ora, a mo te arawhiti anō hoki me ngā take tai ao. Engari e ohorere ana Jackson, kua riro katoa ngā kōpaki Māori i a pōtake, hei kawe noiho māna.
Tino mōhio a tama te ao Māori, tino mōhio ia. Engari kai te mōhio mātahi nui te pēhitanga i rungi i a tama i nānei. I te mea ko i anake te minuta mō ngā kaupapa katoa. I kore rau kia i tērā wiki, e pāna ki te mahi. E tika me mihi kia ia. Engari kai te mōhio ia. Kei te mōhi o te ao Māori, e tika mō te kāhui Māori ki te whakatakoto, te wero, kia ia, i roto i te whare.
Ko Willie Jackson tēnā. Me tika te tiaki a te kāwanatanga hou, i ngā iwi o te hiku o teika, e pō raruraru ana i te whati o te pene i pōneke. Koia te whakahau a te koro matua o te kaunihera o te tai tokerau, ki te raki a moko te pania. Hei tāna kua roa ngā minita i pōneke, e whakararu ana i ngā iwi o tōna rohe. Hei tā te pania, he tika hoki kia huaki mai ngā karu o te premia, ki ngā tuahanga e raru nui ana i te tai tokerau.
Ko taku kōrero matua ki aia ko te hakapuareare i wona kanohi ki wera o ngā tairo kei mua i a mātau e noho tua whenua ana, e noho ana ki tēnei moka o te whenua i te mea. E hakapai ana hau ahakoa pēngarai, ka hore hau i te hakapono e mōhio tūturu ana i a ki wera mō raruraru, ki te mamai, ka pāmai ki runga i a mātau i konei, ture no ngā kaupapahere ka oti i a rātau i pōneki nō reira.
Ko moko te pania tēnā. Kua piki ngā wai o ngā roto o Rotorua ki ngā taumata kāore i kitea mai te tau kotahi mano i warau fitu te kaumārua. A kāore he mimititanga e kitea a ngā marama ki te heke mai. Koe te ki a te kai whakahaere tai ao me te tūāhanga o te kaunihera o ngā roto o Rotorua, a Stavros Michael. Hei tāna i etahi wā o ngā roto o Rotorua, o Rotomā, o Rotoiti, o Rere Whakaitu, o Okara, o Okataina, me Titikapu, kua taupunga ngā awaputi, ngā wāpu, ngā tuaone, me ngā wāhipuni. Hei tā Michael anō, ahakoa e tūwhera tonu ana ngā roto me tūpato te tangata, kei raru ia i ngā mea ki te huna i raro i te wai. Ki te whakatūpato hia hoki ngā kai pōti me ngā kai kauhoi, e ai ki te āpiha mana moana o Toi Moana, a Roland Bagshaw, nā runga i te wai puketanga o ngā roto, kua kore pea e kitea ngā kārewa, ngā taiapa me ngā tohu. Hei tā ana, me āta haere ngā kai pōti, ngā kai kauhoi hoki, kia kaua ai rātou e aitua. Hoi, kaua huri ki Teihanake, e haere ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
Mō ngā pito kōrero o te wā, tirohia te pai tukutuku hou, ara www.irakatiwatenews.irakati.com.
Kua hā mene hia e te kai ako matua i te kapa Breakers a Moody Mayo, mo ana mahi whakatā wai i ngā kai whakawā i tā rātou tukinga ki o tautahi i te rāwiki. No te rangi nei i whakatau ai te puari o Puitū Kuhu Ahi Te Reiria, me etu e Mayo, te rimarau tāra mo ana mahi whāwāhi i a rātou ture whakahaere. I whiua ia e ngā kai whakawā i te whare o Wolfbrook i taua tukinga, na tōna tohe ki a rātou mo te maha o ngā hāmene i tau ki tana kapa i taua tukinga. Hei tā Mayo, ki hai ia ihe, a e whakapono ana ia i tiko hoki te āhua o tana tuku i ana whakaaro hoki. A te pōhoro i tā roa i ngā Breakers ki ngā Jack Jumper. Hoi anō rā, Kātia Hui, konei me ngā kohinga kōrero a wātea i te taumato te haora. Ko Kaweru Sahau, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, e whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.